Hey, we say need to be la senya. Ukhulum jagashana lapi zodali ngom.
Ukhulum jagashana lapi zodali ngom.
Oh, bese ngithi mina ngiyavalelisa.
Bese ngithi mina senya.
Ukhulu kusha moya lani zodali ngom.
Ukhulu kusha moya lapi zodali ngom.
Uba bese ngithi mina senya mba wema.
Bese ngithi mina senya.
Ukhulu kalamfazi lapi zodali ngom. Usuti entamako somfana
uqale ngene
usuti entamako somfana
uqale
ngene
usuti
entamawa ngafana
usuti
ngimpangele
usuti
ngimpangele usuti ngimpangele umuntu
uqale
ngene
usuti ngimpangele.
I'm not gonna lie again.
She, I again.
She.